two now has one case. Nairobi County has six new cases, while Mombasa, one.
Juzi tu niliget phone call ya ukali, akatireveni hadi mtaa imekuwa ni hatari. Kuna priest wa mtaa amedunda mtaani, na kuna rumors na go around ako na signs za corona. Watu wangu lenga na mavoid bills zimeshona, kauna mask in public tukabadana. Self isolation sanitize then keep distance. More vitamin immunity yako itakuwa resistance. Stay home, stay safe, new this for yourself. We are moving the virus, let's quarantine ourselves. Woski salam mingi liata kukota myself. If you act normally, kiti tatu abnormally. Ordinary from China and this year finally. Ilianza na matajiri, sasa inamalizia maskini. Luza kuaminika, italezi liaminika. Penyoze pakaribika jamba na luza kuaminika, zikasika na
Bana jo, Jaina, Achinguma anjo, hii shit ni gani jo, corona jo, tumesha boeka jo, tumesha kereka, corona what the hell, that's get ranks, this the world pandemic, that's no money magic, kuganga ama academy, it's late dunia shtuka na wachingu wa shaka funga, this song ni corona, aliens shatu kera, tension in Europe and the rest of the world. Nimesimamisha chat most sports na uingizaji. Nadhanga vai endele kuangalia common mwanahinji. Tuenshua food security na maji kwa mwanahinji. Empower corona itaisha na turudi kujenga inji. Na ajua same virus za kafu na lockdown. Students wanna go back to school wakasome. Wakulima wanataka kurudi wera wakalime. Take precaution to corona imekuwa real. End real itabidu karado zikipata kwa deal. Quarantine kaya kwa dida pia misiezi binda. Kwani ni aja wa masanzi wote fanazi ni linda.
We have hit a triple digit figure. And seen and this is the largest figure since we started testing and since the first COVID case was reported on the 13th of March
2020. Jiadari mtu wangu ni hatari. Jiadari na corona ni hatari. Jiadari mtu wangu ni hatari.